freshest nigga around town. Fick for Mac. Mozilla Kids Fresh Gang. You know how we do it.
Kuva buto siram kene. Site wa tuita na wa fele. Baka chini njole. Tuisala komu chile yo.
Kuva buto siram kene. Site wa tuita na wa fele. Baka chini njole. Tuisala komu chile yo.
Gatu sae wa tu sanzen koye. Sina chokane vya na vya ntininze. Tebisula wolo batoli asonzi. Kababye mozelo kids fresh gang.
Kuva uto siri ya mkene. Wallet nene, vision ni nene. Striker like fele siku wa kene. Bakuwa kerele nsonga mbele.
Ndongo yange chamula abakadde n'abawere. Chiboko yange sabule sigura n'abagole. Abuza mole manya teddy sole. Sente tomoni mala muba kuongere.
Wetutu sosite mwana baduse. Demo batu fata manji tukuse. Ate vili mulu sama. Yogeza chilimi ese unanana. Emeza ziju demu satu tumile. ATM mwoyi nazi kamule. Ibiana vinyi lile tubichamule. Sende tuafu nyangalo nzu ulile.
Kuvabu tosi na mkene. Site watu ita na wafele. Waka chini njole. Tuvisala komu chile yo.
Kuvabu tosi na mkene. Site watu ita na wafele. Waka chini njole. Tubisala komu chile yo. Gola sente mazifuna, yeah. Dola mazisima, yeah. Mazi gula mochi techisata machi kama. Zafuga basama, DJ tututama. Kona hiti mochibala wana bajizina. Batu likomu style anesta chikuba. Batu tema soga mojitu suzaba chuba. Peke batu fiba, bima wazizuba. Tuzifata na kuboda zomu juba.
Kama nganyo melenjila. Hala tuku babalimba chima.
Batima.
Bata tunyo mazina mazina.
Mazina.
Wale tuyu wanza vya nyumira.
Kuva buto siri ya mkene. Site watu ita na wafele. Waka chini njole. Tuisala komu chile yo.
Kuva buto siri ya mkene. Site watu ita na wafele. Waka chini njole. Tuisala komu chile yo.
Gatu sae watu sanze nkoye. Sina chokane vya na vya ntininze. Tebisula wolo batoli asonzi. Kababye mozelo kids fresh gang.
Wetutu sosite mwana baduse. Demo batu fata wanji tuduse. Ate vili mwolo sama. Yogeza chili miese onanana.
Emeza si judem sa tutumile.
ATM mwoyi nazi kamule.
Ebyana vinyiri ila tubi chamule.
Sende tuafu nyangalo nzi ulile.
Kuvabu tosi na mkene. Site watu ita na wafele. Waka chini njole. Tuisala komu chile.
Kuvabu tosi na mkene. Site watu ita na wafele. Waka chini njole. Tuisala komu chile.
Yeah. King Kong. Can't drip that. You know how we do it. Gangway.
Extra Nation.